ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
keɗe kabaruji amin fulfulde sakiraɓe heeɗi ɓe janwale moɗo eɗen gone beete altinere sappo e nayyi lewru février hitande 2022 yamde diana ƴaɓɓore yima sélimaji sappo e ɗiɗi ousmane ñali bulɗo kabaruji ɗo mamadi keyta to ɓoggui jande toon radio yo hunde joguinide jaaleñi ɗi nafa sanne hunde ɓeydode yirwere e fawetode dow ɓamagol dabereji ɗum yo haala hoorejo maison de la presse o haali ɗum le ñalowma adna keƴanaɗo radio ko nanete dow ɓembe ande ɗele balɗe cakkitiɗe ɗe ko sikkita haala hakkunde docteur Boubou Cisse e hoorejo ministre e Mali Kiɗɗo e hoorejo leydi Kodowar humminiɓe saria Mali puɗɗi horgo dow kabaru muɗum ɗiɗalla safareji pharmacie fou wala wattu joni o saabe jukkugol cédia oɗo ɗum waltini hakkillo himɓe hoorejo fedde ordre des pharmaciens Mali o haali ɗum caggal haalaji nanateɗi dow ɓembe ande ɗe yo ɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani worɓe radio e yettede ñalowma moɓe kertana yambinama alan sappo e tati lewru février nduɗo maison de la presse bamako ɗo leyde yambere hoorejo irtel kanko du woni hoorejo maison de la presse o meccintini wiide radio yo hunde joguinide jaaleñi ɗi nafa sanne darman mayga hawri e nde yambere dow inde studio tamani anni ko heɓine dow faccitago Mamadou Sama Seku Ali Cisse
radio yo kawkol yirwere e faabale hun cangol hoore anniyaji golle ɗiɗo haalaji woni ko fuɗɗiri kanko président maison de la presse banjugu danti bangal fuɗɗitingol golleji ñalowma ngo e wima ko yo moƴƴere mode wonande sinuji fof tawreje radio muɗum
radio yo hunde mbawde waddude yirwere le nokku yo hunde mbawde faabade ɓamude anniyaji mbawɗi faabade jañeli ɗi le leydi mawɗo hono leydi Mali ndi jañeli ɗi fuu nokkule ɗe fuu fa yetto commune ngaji ɗi fuu a tawan ana yiɗi kañum e ndu tawre radio muɗum
leygo ñalowma hertanago ana tiiɗi mbasen miccitade gollidiɓe amen cuutaɓe madun gonɓe juuɗe ɗum holiti kanko danti o on nawtorke ndeɗo yambere dardude laamukoɓe ɓe fa handi tinnade e ley yuppitere ɓeɗo golloɓe le hokkugol kabaruji cuutaɓe
ɗon e wakkati e juuɗe amen joganade hakkille e yettude yimɓele golloɓe radio ɓe gala e wi muɗum certuɓe e yimɓe galle mumen nde hakkunde mabɓe ana hammadoun ñali buuli moussa dikko kanko olivier dubois ciyaɗo leydi france ada kanonkoɓe leydi waɗa ko wawi fuu yalla ɓeɗo yimɓele ana heeɓa yoppitede ɓe garta le galleji mabɓe tawa eɓe ndeni
bamako ɗo dokkoɓe kabaruji hewɓe e pabotoɓe mabɓe bangal jawdi e bawɗe golle kinnike ngal ɗo kawrital sappo e go oɓal yambere radio e dow sisli kabaru radio e hoolare ka e ley kedde leydi ndi yambere nde yirwali no fewiri
ley duuɓi ƴaɓɓinoɗi sottugol e moƴƴintingol radio ji yo golle mo keɓal wonno dow muɗum sanne ka wana non ɗum worini handena cekoro samake moƴƴintinowo radio ji ko ɓuri duuɓi daɓe e joyi joni le o wattu radio ji yo gaji sottoɓe e sodoɓe ana micci toɗi noɗi potino wadde le jantoreji amin pawiɗi dow kabaru ñalloma keƴanaɗo radio Mohamed Ali Aga Aleyda ɓatteke moƴƴintinoɓe e sottoɓe radio ji yo gaji anni koɓe mbi o dow faccitango Ali Cisse
le galle jon a tawan radio goto tan woni le galle o so o bonina tan latto tiɗɗalla wajiɓe juuɗe hoore galle o naɓa radio o moƴinana ɗum le wattuji ɓettiɗi ka moƴinonoɓe radio ɓe ana jogino kalisi sanne satu ɓe mbawi fuɗɗude golle ɓeyte fakikiɗe handene radio nanoɓe ɗum heewa sanne o e radio kiɗɗo sanne mawɓe ana yiiɗi mum ko radio lobbo radio o ana moƴƴi sanne mi hoore o radio jogimi ana heeɓa duuɓi nogo e joyi joni
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓude dow ɓembe ande ɗe ɗo hellamen facebook kañe compte twitter ala e téléphone ko sikkita ko waɗi hakkunde premier ministre e Mali Kiɗɗo Boubou Cisse e hoorejo leydi Kodowar Alhassane Ouattara ana wondi enanede dow ɓembe ande ɗe illa aljumare ƴaɓɓine nde suudu saria commune nayyi o bamako le communiqué goto holliti wiide uditi horgo dow ka haala fa ɓeydoɗo ene faam keɗɗene Mamadou Sama Seku
e ley ɗiɗo haalaji ley hakke minitaji joyi yimɓe ɗiɗon dande mum nanete dande ɗe na nandi emo premier ministre Kiɗɗo Boubou Cisse e kañe président Côte d'Ivoire Alassane Ouattara kanko o dardi hoorejo kiɗɗo gouvernement IBK humpitinde mo seeɗen dow kuteji jukkumeji CDAO dow Mali Boubou Cisse holti wiide dongal ngal wawataka feewi muñede caggal jonte tati ma jonte nayyi tinnare kamɓe laamukoɓe transition ɓe e tawde fof o memi haala tiɗalla produit ji yogaji fayi basal yoɓude njoddi e lebbi garoji ɗi yimɓe ɗiɗon ɓe mimi haala dun jogola lamukoɓe joni leydi ndi alasanna dardi ɗum buubu pati feyi wasa luldude mo kala wattu mo hasidini yalla humpitinde mo so ni wonko heeɓi bangal kabaruji e ley bembal facebook mabɓe ñande aljumare sappo e go lewru février 2022 suudu saria komi nawɓerre o letti fuɗitingol horgol bangal jambi gaɗaɗi fewde e leydi mali nder caggal muɗum woytago ngo yo fewde kaltidal yimɓele ɗiɗon e téléphone goto e mabɓe ɗum yo malinki suudu saria ndu holti wiide immadaraji na gondi waɗere yalla andude so ɗiɗo haalaji ɗi yo hakkika ɓeɗo yimɓe ɗiɗon ɓattiɓe tribunal o holti wiide horgol ngol sikki wala yoddo kaɗo haala hakkunde Boubou Cissé e kananke leydi Côte d'Ivoire so ni ngol haifagol gonɗinama ɗum latto ɗiɗo ɓol fewde kanko latiɗo cakkita premier ministre en Ibrahim Boubacar Keita saabi suudu saria mali hayfi noon Boubou Cissé bangal waɗugol jambi fewde gouvernement o e fewde ndenagu leydi ndi ɗum ɗo waɗi noon le gouvernement arando transition o ka kanko horejo kiɗɗo gouvernement o e kañe ɓe o haifidaɓe fof cakkiti laɓɓinede
ko serti haalaji nanateɗi dow bembe ande ɗe safariji pharmacie gonda e timmude saabe jukkugoji CDAO ɗi ɗum woni ko holliti wiide hoorejo fedde ordre des pharmaciens di Mali docteur Wadda Aliou Badara ɓeydi wiide dabareji fuɓɓiyama yalla safariji ana gara ley leydi meɗen ɗi fa heewa keɗe ko wiide faccitago Ali Cissé
e leɗɗel adunaro Allah no fuu wakkati ana waɗa a tawan ko tewtite leɗɗe ko seeɗa heɓataake ɗum ana wawi laata saabi ɗum mu'intaake na ɗum saabi ko ɗum niltirtaake warde ɗum ka noon ɗum wordi laboratoire ngaye mu'inoji leɗɗe ɗi saatu ana wawi ɓamude retard saabi a tawan ko hasindini fa mu'inira leɗɗe ɗe wala ga wiidede leydi malini ñalawma hannde o leɗɗe yogaji mutti heɓerle nde pharmacie o saabi cukkoje ɗe CDAO ɓami so tongui ɗo leydi malini ka wona gonga ɓeɗe jogui leɗɗe fa heewi no nokkule ɗe fuu leɗɗe hoore wala e cukkoje ɓamaɗe so tonga ɗo leydi malini yimɓeɓe ana hanni tewon jukkoyeɗe fedde CDAO ɓami so tongui ɗo leydi malini kolley ɗi ka fuu ana waɗa no moƴƴiri mine waltina hakkillaji jamanu nde wiide fayi hunde nde pharmacie ngayi ɗi waytaki
sappo e nayyi lewru février ñande fuu e bangeji kewɗi adunaro ndu ɓuuri jatede e ñalawma keƴanaɗo yiɗodirɓe wonɓe dewgal nadu wonduɓe ni tan ana dokkodira ngenariji ɗo mali ɗo sukaɓe le wattu cakkitiɗo o ana taabo ɗum ko laati mbowka muɓɓen ka mawɓe meɗen kay kollite wiɗe ɗum wona fe hunde jataki yallo ɗum ñalawma fa ɓeydoɗen faamu keɗen Mamadou Sama Sékou Ali Cissé
min ka bada wala mo dokku min ka ɗo Saint Valentin mi anda neɗɗo julde jaati minen mi alsilama e ɗum wala e misuji ami Saint Valentin o so gonga o joni suuda o ni woni kaalo haala mon min ka mi gana jaɓanɗo
ɗum ɗo woni miijoji baaliki en dow kabaru Saint Valentin tawene bangal sukaɓe ɓe anditiɗi ɗum wasa yambinede mi tottan ngenari mine yiɗi ɗum tottede ɗum ko holti Mouhamed Dagnoku ka hakkika kay ko yiɗi yo o totte ngenari fay caggal février
mbiɗe teddina oɗo fina tawa mbiɗe anni teddindemo ɗum mbiɗe hokka min e hoore ɗum mbiɗe hokke e juuɗe am min ka ɗum laatike hunde ko hanni waɗede ni so wona ɗum ka ko tewtannomi hen ko ka gotti heɓude hen altinere na talatare ñalawma tawa ɗo fuu mi warta galle am min tawa chemise goto mbiɗe resana ɗum so gonga o ɗum ko watta kanko ka ana serti e kadungaji ɗi mi dokkete min ñalawma kertanaɗo yimɓele jiɗɗo jirɓe
ko woɓi kay ndeɗo yambere yo sababu keɓal julaɓe ɓe ka hikka kay heɓa moɓe holliti tannugol koyɗe le lumoji ɗi
an e hoore aɗa yiya yimɓe fa heewi ana ɗo jiltoɓe ga coɗoɓe heewa duu ɓettiɗi client en ana wara fa heewi eɓe cooda montrungaji eɓe cooda paɗe eɓe cooda kulleji fa heewi goɗɗi
gilli kay sade foof na yambine hollitingol muɗum ɓilaki fe e sarti kertaɗo ɗum woni ko holliti yimɓele yogaɓe gonɓe le lamorde leydi mali woɓɓe kay nawtorki ndeɗo yambere tottude ngenari saraɓe e yiɓɓe
kawrital tataɓal festival agna waɗan ƴiwde nogay e ɗiɗi haade nogay e jeegon lewru février ndu to kulikoro to nde yambere gattede hitande fuu groupe wala ha e esakan production kuncani ɗum hoore ɗum ɓe gaɗi batuli cakkite yontere nde ɗo bamako ɗo hollitinde nantinoɓe kabaruji programme uji maɓɓen ɗum waɗi balɗe seeɗa caggal ko ɓe gaɗno concert institut français mali fuɗɗude golleji muɗum Ali Cissé Mamadou Sama Sékou
le gotel e jimi belɗi leydi mali kader taranin yambere tatoɓal festival agna o fuɗɗiri fuseni jakite goto e landinɗo ngalɗo jiidal ana haltanamen hoɗum woni agna
koro adnan ele burdamere woni tawangal yo dental yambereji ɗiɗi lollirɗe ciné addo e cinéma art numérique mo guɓɓal wala ha e kañe kawrital lollirgal festival des heures
agna fana mudu woni hawrintinde janyeli sahal kan e baleri leydi ni yella kawral ana heba yirude le leydi e mangal mudu fu
on se retrouve sur le même
site nkaruti nuku goto bangal dewral itutundral kilaji
de l'écoute de l'un et de l'autre
landin be ngallo kawrtal ka holiti wide kuleji kesi goddi ana ngal do jidal tatobal festival agna fuseni jakite
dans cette année l'innovation c'est de mettre en place
kuhidintina kawrtal hika inde futi ngaji nyarindi le nangi hakunde mayongo ana huntina horadu tutundral hakilaji woni be finata wa ikunande mudu film ngaji yaltinte artiste mo be dun garan
artiste justement que vous allez découvrir sur le festival
odo festival futta noga didi yare noga jeegon lewru fevrier hitane 2022 kulikoroto michintinde tan wiide studio tamani ana faabo gallo kawrtal tatobal
kabaru nyaw covid-19 alan kanyan sappo tati lewru fevrier ndu kanan ko be dogodor en leedi med en di kolitibide himbe jeegon woni be nyaw on nangi kasen santanaabe yo tembere jetton e noga e jeegon wala ka fuuji wudo ko nan leedi med en ni wadde hande himbe ujunaji chapan e taton e temme dido e chapan e jeego en joyon woni be nangi santanaabe ujunaji noga e jetton e chapan taton e didon hono be o accay yo tembere jetton e sappo e jeegon kedden joni kabaru akti covid
Studio Tamani
Halaji na jukiti hewde e do kabaru fasagol nyaw coronavirus yimbe le fesabe be fesaga na jukiti wadde landul tajural nafaka mudun fewde e coronavirus so won fesabe be haklaji mudun jodike wobbe kay fa handi derno landul wundo tama fasagol nyaw covid-19 yo jodo hakilo ko dum fuf hali do trembe bangal mudun tetanna ko heban en Aissata Jara do fasitango Usman Nyali wule
hakilo himbe yo gabe sini a pesa masafa are nyaw covid-19 otan o nangata ma kasen kano vaccin ngaji di kewri handen ni yogabe ana gudni don sik sakka
wawa wide feyle nyaloma hande o ka hakle ana walti sabile adnar allah do won piki be no wotere chili didi chili tati nyaloma hande o horebe kala hala chili nay na chili doy min ka hakle ana jodi sabi mi de andi faiso mi rena ki fey yure nyaw covid-19 o fatim faiso holita ma wide nyaw o nangi kan kasen nyaloma hande o do nawata san
kulati fu lele di meden ni doktor en kuliti wide hewbe be nyaw on nangata fu atawan pikaka be beedi wide himbe pesabe be fayso nangi dum ben o tampintaabe
himbe le lannabe le chuu doktoroji di sa bami temdere fu atawan chapan jeena en fu wana himbe le pikibe sumi nayor ke bangal himbe le njawtu be du sabe nyaw o atawan ko hewbe mabbe du fu wana pikibe du won ko mi tayke le lindi le jogi jaw mo waji mudum do
be doktore an andarte jamare de jabayaade pikawaade sabi e wi mabbe sakkaade nyaw buri sawrude don
njotti malandol hande ngol jaboto docteur Abubakar Sidiki Drame kajaado covid to l'hôpital du Mali ono vaccin mu satimu dum yawti hani jogorede
le vaccin périmé
vaccin gaji di satimu yawti lolirde périmé rutnite nokudo dum ina sabe dum latto sababu ngada yawtan goji guddi o sambini dum boni e wattu waw hadde dum bonna gilalo ono jampikiro dun lati e on wattu o hultin tan e madaraj guddi na hani wadede sabe vaccin o kala ka fi gollede wattu mu oro vaccin o huntana hore na famdani tajurade no wata jogorede derno vaccin gaji bondi di fuf rutinte tan nokuji di dum ina
laboratoire de production
sakrabe do en timata yotere meden acti covid hande on jarama hedade tinodon tabade seraji rintudi yalla no hisa e nyaw coronavirus
Studio Tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union européenne
sakirabe do kadude di kabaru je hande naka andondi fuura mba hewde di do 3w.studiotamani.org faketi no don do mba no dude numero via mo 37321 wassalam
Studio Tamani